chunkysupplier.com.
Cheko mirundo.
O jamani ni acheni ni msifie. Woni wangu ni acheni ni tambe nae. Mina sema ni acheni ni msifie. Hewa nangu ni acheni ni tambe nae. Nama natake na nini mina mpaga. Natamba nae. Nama natake na nini mina mpaga. Naringa nae. Kubara aseme chochote mie kwangu naona sana pachu pachu tia masara ongeza na ndimu gwadu gwadu naona raha mana mgu kwani mgu bara aseme chochote mie kwangu naona sana pachu pachu tia masara ongeza na ndimu gwadu gwadu naona raha oya masara majita memuona shemeji yenu dondoa licha ya fitina zenu nitamwoa maneno kidogo sema maneno kidogo uambie mama lao waeleze uambie mama lao waeleze uambie mama lao waeleze sina mwingine nempenda. We mtoto shosho kasimama dede dede umbo lake kiuno chake vina nikosha mwezenu nitake nini sipewe tutafute ficho tujifiche mina wewe sema tupate gambe tulewe tupige mapicha photoshooti mina wewe wavae dela wavae mini misina mpango nao hata wakisema nini misina mpango na wao uambie mama lao waeleze
sina mwingine tena
uambie mama lao waeleze
sina mwingine tena
uambie mama lao waeleze sina mwingine nempenda madada nionyeshe kati mnavocheza wauni nionyeshe kati mnavoluka iyo 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 wayona yo wayona yo iyo 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 wayona yo wayona yo Ezobo nyama kadabla engi kitizi wetu melody baria